It's a new style, baby.
Asubuhi ikafika mchana na ukaja kwa kasi. Giza likatanda, maisha yakazidi songa. Maana nene ya kuwa mbali pale tulipoanguka. Alitunyanyua, akatusihi tusonge mbele. Miaka ikasonga, songa, songa, yakaanza kuja mambo makubwa na mazito. Sikutaraji mama, bali haya ni majaribu ma. Sikiza yo baby, baby, elewa kwamba haya ni majaribu ma. Majaribu yetu wawili, hakuna wa pembeni atakayeweza tubebea mzigo. Baby, tushirikane, tuvumiane, penzi letu lisije kunjika. Achana nao, usiwasikize, moyoni mwao wamejaa hila. Tushirikane, tuvumiane, penzi letu lisije kunjika. Achana nao, usiwasikize, moyoni mwao wamejaa hila.
See me again, I'm sneaking beer, kiss the sheet, remember I'm your man. Kwanga ika ni mchana, sometime, paka nights. Binadamu ni vipaza mama, ni red lights, huh. Mendo meo baby, I'm your house leader. Kwa mbo milivu, sneaking beer, kiss the sheet. I'm you mister, shit is in the pizza. Usi ende nazo zipe hasta la vista. Mina we tumeungana, tumekuwa one body. Jumpa Godzilla, don't trust nobody. Tuna shida ila, we ni first lady kwa kingdom ya Godzilla.
Haya ni wajaribu.
Hot girl, I miss you, then relax, right?